ma shwari au niona pomo shida wali zote wana amenijulisha ni salama moyoni wangu niona pomo ni kama shwari au niona pomo shida wali zote wana wangu amenijulisha Insalama, moyoni mwangu. Insalama,
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 salama,
insalama,
salama,
moyoni mwangu.
Oh, salama,
insalama,
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 insalama.
Nitesa, itajipa moyo, kwani mimi Kristo ameona, ona unyonge wangu Amekufa, kwa roho yangu Ingawa shetani, ata nitesa Itajipa moyo, kwani mimi Kristo ameona Na unyonge wangu Alikufa Kwa roho yangu Nisalama
Nisalama
Oh, oh, oh,
salama Nisalama
Oh, oh, salama Oh,
oh, salama
Sinusu zimewekwa msalabani wala sichukui tana yake ni salama moyoni mwangu dhambi zangu zote wala sinusu zimewekwa msalabani wala sichukui Tana yake ni salama moyoni mwangu salama
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 salama moyoni mwangu
ni salama
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 moyoni
Itakapo kolia Utakapo shuka
Utakapo shuka
Nilisita ogopa Nisalama Moyoni